Bois.
King Dezo.
Et moi, tiens.
With the Godfather.
Hey.
And beats.
We came to take over.
Yeah.
Let's go.
Niko tikwa chapo okatipone. Kwacha kifole. Fast, fast. Show me. Ni itane wavanda tikome. What's the story? Gangsters know me. Cold hearted, do you own a grid up as that to Monati perform? Apatifuna, my buffalo.
My buffalo.
Timachelela, my
buffalo.
When I see a gun at all, my buffalo.
My buffalo.
Bones that you phone, my buffalo. Yeah, my sale, my buffalo. Hey, my buffalo. Kulika do that we tag along. We do whatever to have some more. Yeah, everything I left alone. Nilizile bangalo. Tipezeka kuli mchanga. Songa na geva ni pase kozanga, bro. Ngati sufu na mukanga, no. Yeah, yeah. Katema sile mamalume. As long as zipalika do that involved. Malinga wani pasa zanga nisi apo peve ni problem solved. Yale longa sinapite bine mailo nisi izangala restored. Hasela sasa ngachito tipezeka na kweva magumba migot. Mane ni mane whether waipangila mulivin duva illegal. Tigwila makona yonse isi rare apa kunipeza patiko. Kukaza ukavaje samo wafomo kuletela ya muntu giko. Tingala tipisha zeve dava bandalama paliji iko. We never get it easy, yeah. Tima zipala ukila, yeah. Mane on my mind. Kuchoka pene na ukila. Sizi mapaka is never enough. Follow yangale 20 majila. Sichili easy, lifestyle. Yovala po maguchi na fila.
Nikuti kweche po oka tiponi. Kwacha tifori. Fast fast tiwe show me. Ni itane na kulu tichomi. What's the story? Fuza na kumatero de nomi. Na mashiru de nomi. Gwila kuzatu mwana tipeformi. Leno tifuna mabafalo.
Mabafalo.
Hapa tifuna mabafalo.
Mabafalo.
Tifuna jabe mabafalo.
Mabafalo.
Mazali mabafalo. Ra, 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 ra. Choza poma fifi faka poma zali. Chabuka kuli bena nyali. Nale makutemi somali dem. Sini pasa fulu kuziyali. Nifuna maziro ya bidi. Sini nabadwe chigwididi. Sini paso mvera monga tine kembo kalukulu. Kupadi pena kiri. Sabi tumandia icha amata. Dei ningwa tida kolokota. Funo mvera monga tine apa mwamba. Monga wea diapo kala gatia. 16 uchi drill beat. Natuwa mipambara liki u please. Wanze tisa kira mabafalo njine. Pocha wea pisa mama fig trees. Nkweze ka level to level. Buffalo ye kasa ni pasa sable. I'm like a trampoline going up and down. For the money sini kala stable. Uchushi ni corona type. Tufake patebo palisha ma tycoon. Nifomo lenge sa gelo na kumanya lelo kupunda Jesus my boo. Wishlist paliche mabugati. Mumtima ni zibano zibati. Ni mabafalo yaka yaka yanga ni pasugula mana no dinari.
Niko tikwacha po oka tipone. Kwacha tifole. Fast fast show me. Ni itane wavanda tikome. What's the story? Gangsters know me. Cold hearted do you own a grid up as that to mwana tipeforme. Apa tifuna mabafalo.
Mabafalo.
Timachelela mabafalo.
Mabafalo.
Vena siva gona tulo mabafalo.
Mabafalo.
Bonza tifuna mabafalo. Yeah, mazale mabafalo.
Nikuti kweche po oka tiponi. Kwacha tifori. Fast fast tiwe show me. Ni itane na kulu tichomi. What's the story? Fuza na kumatero de nomi. Na mashiru de nomi. Gwila kuzatu mwana tipeformi. Leno tifuna mabafalo.
Mabafalo.
Hapa tifuna mabafalo.
Mabafalo.
Tifuna jabe mabafalo.
Mabafalo.
Mazali mabafalo. Ra, 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 ra. Godfather.
Bwa, bwa.
Slap D.
Hey.
And Tommy D.
Let's